izikhonike zokuqala isahluko 2 verse 1. Nanka madodana kaIsrayeli oRubeni noSimeoni noLevi noJuda noIsakare noZebuloni. Verse 2. NoDani noJosefa noBenjamini noNafetali noGadi noAsheri. Verse 3. Amadodana kaJuda ngo-Eri noOnani noShela. Labo abathathu bazalwa nguye kubatishuwa umkhananikazi, kepha u-Eri zibulo likaJuda wayemube emehlweni kaJehova wambulala. Verse 4. UTamari umalokazana wakhe wamzala uPeresi noZera, onke amadodana kaJuda ayisihlanu. Verse 5. Amadodana kaPeresi ngoHesironi noHamule. Verse 6. Amadodana kaZeri ngoZimri noEthani noHemani noKalikoli noDara eyisihlanu onke. Verse 7. Amadodana kaKami ngo-Akari umhluphi kaIsrayeli owenza isiphambeko ngokuqalekisiweyo. Verse 8. Amadodana kaEthani ngu-Azariya. Verse 9. Amadodana kaEsroni awazalelwayo ngoJerameli noRamu noKelubayi. Verse 10. URamu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNahishoni isikhulu sabantwana bakwaJuda. Verse 11. UNahishoni wazala uSalima, uSalima wazala uBowazi. Verse 12. UBowazi wazala u-Obede, u-Obede wazala uJese. Verse 13. UJese wazala izibulo lakhe u-Eliyabe no-Abinadaba owesibili noShimeya owesithathu. Verse 14. NoNethanelo wesine noRadayi wesihlanu. Verse 15. NoOsemu wesithupha noDavide wesikhombisa. Verse 16. Odadewabo ngoSeruya noAbhigayili. Amadodana kaSeruya ngo-Abhishayi noJowabe noAsayeli emathathu. Verse 17. U-Abhigayili wazala u-Amasa, uyise Amasa wayenguJetheri umIshmayeli. Verse 18. UKalebi indodana kaHesironi wazala ku-Azuba umkakhe nakuJeriyoti amadodana akhe ngoJesheli noShobabi no-Aridoni. Verse 19. Wafa u-Azuba, uKalebi wathatha u-Efrati owamzalela uHure. Verse 20. UHure wazala u-Uri, u-Uri wazala uBesaleli. Verse 21. Ngasemuva u-Esroni wangena kuyo indodakazi kaMakiri uyise kaGiliyadi, wamthatha eseneminyaka engamashumi ayisithupha wamzalela uSegubi. Verse 22. USegubi wazala uJayire owayenemizi engamashumi amabili nantathu ezweni lakwaGiliyadi. Verse 23. UGeshuli no-Aramu bebaphuca imizi kaJayire kanye neKhenathi nemizi yalo, imizi engamashumi ayisithupha, bonke laba bengamadodana kaMakiri uyise kaGiliyadi. Verse 24. Emva kokuba esefile u-Esroni eKelebi Efrata, u-Abiya umkaEsroni wamzalela u-Ashuri uyise kaThekhowa. Verse 25. Amadodana kaJerameli izibulo likaEsroni ayengu-Uramu izibulo, noBuna no-Oreni no-Osemi no-Ahiya. Verse 26. UJerameli wayenomunye umfazi ogama lakhe lalingu-Athara, wayengunina ka-Onamu. Verse 27. Amadodana kaRamu izibulo likaJerameli ayengu-Mahasi noJamini no-Ekeri. Verse 28. Amadodana ka-Onamu ayengoShamayi noJada. Amadodana kaShamayi ngoNadabi no-Abhishuri. Verse 29. Igama lomka-Abhishuri lingu-Abhihayili, wamzalela u-Ahibani noMolidi. Verse 30. Amadodana kaNadabi ngoSeledi no-Aphayimu, kepha uSeledi wafa engenabantwana. Verse 31. Amadodana ka-Aphayimi ngu-Ishi, amadodana ka-Ishi kusheshani, amadodana kasheshani kuAhilayi. Verse 32. Amadodana kaJada umfowabo kaShamayi ngoJetheri noJonathani. UJetheri wafa engenabantwana. Verse 33. Amadodana kaJonathani ngoPheleti noZaza, labo babengamadodana kaJerameli. Verse 34. Kepha uSheshani wayengenamadodana, enamadodakazi odwa. USheshani wayenenceku owaseGibhithe egama lalalinguJariha. Verse 35. USheshani wanika uJariha inceku yakhe indodakazi yakhe ibe ngumkakhe, wamzalela u-Athayi. Verse 36. U-Athayi wazala uNathani, uNathani wazala uZabadi. Verse 37. UZabadi wazala u-Efilali, u-Efilali wazala u-Obede. Verse 38. U-Obede wazala uJehu, uJehu wazala u-Azariya. Verse 39. U-Azariya wazala uHelesi, uHelesi wazala u-Eliyasa. Verse 40. U-Eliyasa wazala uSisamayi, uSisamayi wazala uShalumi. Verse 41. UShalumi wazala uJekamiya, uJekamiya wazala u-Elishama. Verse 42. Amadodana kaKelebi umfowabo kaJerameli nguMesha izibulo lakhe owayenguyise kaZivi, namadodana kaMerasha uyise kaHebroni. Verse 43. Amadodana kaHebroni ngoKora noTapuwa noRekemi noShema. Verse 44. UShema wazala uRahamu uyise kaJorikeyamu, uRekemi wazala uShamayi. Verse 45. Indodana kaShamayi nguMahoni, uMahoni wayenguyise kaBeti Shuri. Verse 46. U-Efa isancinza sikaKalebi wazala uHarana noMosa noGazezi, uHarana wazala uGazezi. Verse 47. Amadodana kaJadaya ngoRegemi noJothamu noGeshali noPheleti noEfa noShahafi. Verse 48. UMahakha isancinza sikaKalebi wazala uShebeli noTirihana. Verse 49. Wazala noShahafi uyise kaMadimana, noSheva uyise kaMakibena, noyise kaGibeya. Indodakazi kaKalebi yayingu-Akisa. Verse 50. Laba babengamadodana kaKalebi, amadodana kaHure izibulo lika-Elifatha, nguShobali uyise kaKiriyati Jeharimi. Verse 51. NoSalima uyise kaBhethlehema, noHarefu uyise kaBeti Gaderi. Verse 52. NoShobali uyise kaKiriyati Jeharimi wayenamadodana nguHarowe nengxenye kaMenuhoti. Verse 53. Imindeni kaKiriyati Jeharimi yayingamaJetheri namaPhuti namaShumati namaMishirayiti. Kubona kwavela amaSorati namaEshitawoli. Verse 54. Amadodana kaSalima nguBhethlehema namaNetofa noAtharoti Bethi-Jowabe nengxenye amaManahati amaSora. Verse 55. Imindeni yababhala ababehlala eJabeshi ngamaThirati namaShimeyati namaSukati, labo bengamaKheni avela kuHamati uyise wendlu kaRekabi.